Hey, bantu bafana
bani. Angazi uba singenzeka.
Sinenkinga lapha.
Kunabantu abadayisa
umngazi ukuthi singenani
ngempela. Kodwa ke hey, asibonisane singalwini. Ngithi singalwini. Asihlanganeni samaphathi. Sisithuleni inyunyana. Ezo sikhulumela ngomakameli. Abantu baqedwe baphele nya wonke lo mkhuba
wenza. Yazi ke umbono wami omunye mina sikhathele
labantu. Uthi
sikhathele labantu
asihlanganeni.
Ngikhuza njalo yena
cha. Kahleni ngiyanikhuza.
Hayi kahle kahle. Ngikhuza ngikhari yona.
Labantu abafaka into
uwanjani.
Yekeni.
Babambe bafaka. Bathela into
ngezandla.
Amanzi wagi tiwonga shoni kina, abaku wagi tiwonga. saphela lezimbungulu zimunika zethu.